studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bëgg jëndé nga faandu hala Mamadou Sama Seku jëm walé sakraabe heediibe. Altinéra hande sappo jetti juillet fuddi bakkal leedi mali imotobe hikka be na mbar uñu temdor uñu chapana njeero iñaaji di don satringaaji di yo temre na innoga e sarabe benno be kay na kewi jike sabi imuji dabiri di pewi sanne e wimabe. Fa hande jaabu fufu hebaaka ciagal wara horeji ñalaade sappo sappo e goy sappo didi juillet 2020 fa hande dun na kebe torrabe na domi sarya golle doowuji ngadano be do mbarabe be ciakite yontere de bamako do. Famingol journalist en namben jangobe ngol hinni fondation Hirondelle na jokiti njettombe jangnirde IKO famina be ben kabaru dibaraju totama aljumar jabinde talki serentaga dingon sem kabaru amen hande beta altinere sappo jetti juillet 2022 bismillah sakraba imu bak mali mo juillet 2022 fuddi altinere hande sappo jetti juillet ben do tateji leddi fufu imotobe be na mbara unya temdor unya chapana njeno unya idon no peccabe hakkunde centre ngaji temede nay inoga inay ana imaji centre ben nam beera mo lonjitibe ardibe kabaru landal imuji di holtibide dabareji piyama yalla bak o nalato juillet kulbal mo ko hebande kede fay sanko fatmata mayga
do lise ba aminata do kandida embe fu anaga be gondi e datude sal ngaji mabbe kanyi plasiji mabbe be mbi e be lanini ni exam ngaro wande altinere subaka su Allah jabi
je confiance en moi
e yo mi dal nani imu o min kay ne holi horan jati sabi bammi le songaji kewdi mi dursi le songaji am yela am dun yo lamdudi fuf njalta e do majji
akademi ngay di fu kebbi ko kani hemne ko fa exam o wadanu gasiri e wi kanan ko be exam be landingol fu an wondi e wadede fati frodu wad kedo den Mohamed Keita centre national des examens et concours
hikaka mi ami anya teddinde saraji imoji di ana hada kala imotodo nanude telephone madun kulentreji goddi di hasindinaka e les centreji di sona biki madun kak gulidi yogaji di yamirta e les sifa matiero nona ko non dun wonande kambe musuli en haybobe imotobe
e micintinde on exam beldi do yimbe sappo e taton nanga kamari fruit e be kanno zuzede ka dum fabbintinama e didi lewru ut yaade chapantati lewru ut 2022
sarabe skobe lukoy be kay hultina kewi jike men bangal o ben exam o hewi mabbe no ben golleji di jukita hitande de kay no ben dabareji pia bangal hadde nambaraji ko nanni mudun jabuji di kay latto hakika kanko dawdo sako joko horejo men fedde kambe sarabe skobe lukoy wonko hanni latta wala lalacha walata info kedana fostan ko fatma no maga
bon en tant que parent de l'élève je
do darnde sara suka jangobe lekkol exam ngay di lannama fa gasi sarabe janginobe kanyo suka be jango be jati fulani e kanyo yibe mballo e koluji di do kabaru fit furodu ngaji ana ngadna hakkile yalla suka be jango be jati ana ngada e bawde mun en hitane de yawiri suka be jango be ka sunya do jogi janginowo lobbo do wawi darnude hakkile ma wiide a heban resultat lobbo
sakraba tutu hakkilaji modu du kabaru yam bango bembe am Facebook ay Twitter sino tamani jamma aljubare de ben yimbe len ben be andita ka ngadi bombore le mien pompe ndiamma to sufaratun lam moti ben odon nokku njaajudo sanne mo taruji temedere e ko yowi ben yo nokku don ben yo ben nokku o boni fa sanne e wi ben kambe ardibe kaltuna be golle o kanko Modibo So yu gote be do ardibe wonko han Mohamed Ali Agale de keddanam
yule jamma alkamsare weta beti aljumare hono wattu 6 heures doni gardiana kaybo wonku amen do nanirte ndia dum mi beta station pompage ay wiama station o bonnama bonnama do yimbe bombe mi anda ko mo hen ka jonno wattu o min goni miden daba sufaran kobe wombe nokku goddo yo wombe sufaro yo e hono yibbe wallude mi fu woni partenaire mi beta ONG yo e yimbe officier so be nangondiri juude hono hitande ka golle o ana wawi gollede ana wawi remede sabi de wattu o min goni joni o dum mi beta wattu pepiniere ko on wattu so hebama fu joni joni ka campagne o watte sauver so lando djabi
to banka sultan wi de yimbe taton ben mbarama yimbe le sapo on hakke sapo on barmi ben dabaji ke dun nabama dun ko tayka tagal men hipugol nyande aljumare de to kumudu le ndon nando cercle banka sa du wadi ban wonade jon en kabor be andita ka mbadi be mutungaji dun won ko holita denno be barma be fufu nabama to sesref banka sa jamare de na jogiti fande ndarde ben lam ko be fide dabare yalla be mbawa hinade golleji mabbe le gese fande li kabaru yiddu me duubi didi ciagal imadraji nyalaade sappo sappo e goy sappo didi juillet 2020 kebe tor mbiyan fa hande na duumi yo sariya golle e wi fedde mabbe yimbele hewbe cifiki do kabaru mudun ka jawabu heba ka fa hande suudu sariya commune 3 half na mbiyan golle o e wi mabbe kedan nako heban amsati touré do fostango fatmata mayga
Mohamed Sanogo ana e yimbe torraabe e magerende o fidaamande o wondi e yaade ngendi mabbe e wi makko e dum satti torrudem
Wakar juno kay kiti wadaka lati fufu ne koli e sariya leddi Mali o do ko bar on halata de misalo sabi yimbe le njaltibe be ngala non fi kaborde wattumo jabe pella duma be sariya golen yalla hadde hon dido bonandaji
e wi yimbe fedde torraabe be kabaruuji mabbe njottinam ka fa han sariya wala ko wi kedo dan seydu dum biya horejo fedde
torrabe do muto am baddi mi non to nokku sugunugo yaade manyambugo min anni non dawde yaade e lengendi am sabi kurtumoji do woni ko jabe hebi kam jungo am nono ele kado tala tinnimi jukcitaade dundo muto am fa neddo goto fabrikan nabli kam optal
e mitindinde on fedde torrabe joinama ile sappo e jeddi lewru juillet 2020 tiagal bonande ngando kunde sappo sappo e go e sappo e didi lewru juillet 2020 o torra wadi sababu sappo e nayon keddi hen yimbe didon be anan jaya sigaso e kay fedde debe sappo e jeegom kawri
mbiyen do wuji ngadama leedi mali kanyo be do yimbe la dun cakti on ternde bamako do mbiyen dum wadi landini dun woni fedde simas mo mamoud dikko bangal mudum kanko almamoud dikko mimi hala kabaruji leedi ndi o darri lamkobe dun watande hakkilo mbiyen kulentereji kewdi mbiyen wonande leedi mali ndi denno o fenni kala mbiyen pine e pal kalaaji halaaji dun do kanko mamoud dikko khalifa gouta ko kebe ne kedana fastango mi horo ele ko ummi hala almami mamoud dikko holti wiide kabaru solosabe chapande na en jeno cote d'ivoire nangabe le mali be wona fe hunde yafunde bangal ko woni hakune le didde gila buyi e wi mako an hani artibe leedi ndi ngattan hakkilo na fakaji leedi ndi le annaji golle di bamate di o beedi wiide dun jamarnde na hani hadde hinade halaji mettudi yalla hinade ti allahji garoji di e hakkilo kanko ardo dina o dum yata fe ciagal dental e le yopude fe ko wadundirta be mi ngadi ko wiete madraji yutingul golle weltingul jonga ko heddi yu dartingul gol do dartingul wonata neddo goto ma dunno dental yimbe le sedan hinnoto dum kayo bibe leddi mali fuf denno an haari kawran no famdir fuf do goto bang goddo dun almami dikko fenni falabi ko hala fay oyal do horizon aji di do hulta wide o hebi milaruji chapande ji kalisifa bangal leddi qatar e wi mako abada o nata le aeroport qatar fen mako beedude wide hedintugo leddi ndi hani wadede do gede yogaje e ngana fi bunugul inde e kunande mudu imingol jukmoji sedawo le mali ben gada gila le tati le ruji abindun ben e tawede fuf cuguji di fa hande do mbayra do nguni denno e le lumo mongo bamako ben jamarande wulti wida han lamko be ngatan hakillo ben cuguji di yalla di ngart di darto denno e di so bangal kambe julabe wulti wide buitugul majji ana yuwi do buitugul taksuji kambe duanya embe kadan nako hebenen fatpana mayo
ciaggal ko ambargo o huncaado leydi meden ko yimbe ana domi ko cioggu kulle di buyte an buri balde sappo han fe hunde weylitaaki le lumo mango bamako e wi jaagoto be to angoro o ho eteto woni to cioggujji di buytaaki
ambargo ni sisan
yono ni fay hunde weylitaaki e hakkilo amin kay ambargo imminama ibna ka fuf yo gotum sabi o telaaji gondi li adnar no fuf non o sabi wolde gonda ikran telaaji di anni be do tan wakko jun o kulintiri di fuf natiji fay hunde weylitaaki cioggujji marsandis di do mbayra do ngoni do iwata do jati fay cugu boto o dun beediki
mamadou fofana horejo suudu jaagotobe holliti wiide dum yaawi fa cogguji di buyte o beedi du wiide won kulleji di cogguji mun en ana tiidino ille ambargo waray e leedi meden
yawon sanne holtine wiide imingol jukmuji di matete le lumoji di an han domen sedden sikoro tondi ko sam buru tiidino sedden sabi ambargo o kaso kulentreji maadi cuudi hono jande ko nande mudun di ka fuf
do e seede yimbe ana jidi cogguji di ngarta e do gonno arande
Zlikaf ben ngul kakul gullidal hakunde leede ben juinaado gila janvier 2021 darno fa hande na tidi mbiyat hebde lawol e wi ben yimbe le hewbe darno hono kabar mum wodi hande keddana ko ben enza traware du faysamo fatamado magge
fedde humininde jaagu hakkunde leede ana wondi e tiidallaaji kewdi ga mali ga en keda den Boubacar Balo
ya yudde lanter
taade fi ana li kaltidalgal covid 19 sabi windon rafi dawul bangal jora halaaji hakkunde leede
no wodi dum no tellaji jodo halaji di lati di sababu raf yirewere jago kunde lede runa afrique bangal sadaji zlekaf wana le mali tan leedi fay wotiri runa afrique inaki te fonno dido sadaji zlekaf di
dans aucun autre pays africain
emila durinke embe fedde zlekaf an way beedude kebal mali o e domde dun no dum warta wadirinde ga mali ga kedo den modi mo maw makalu dunke kebe
dum don wawi sambinde weltere kewde en baydu yewde haburi mo amen e dabaji amen le runande bedade don dun produit amen kewde goddi di yirwal tafundi dan no beden yirwere kebe meden bangal kulintreji goddi hinade kabar ngolumo yajungo mo ciogu dunugol wala mudu
mi citinde fedde zlekaf an wonno do maliga en ille 2019 fadde mun andenede 2021
gubal lido bal ben jangintebe kabaru junior chegal ben bangal radio timmi nyande aljumara de to ikao ben bamako do denno gal do dedo famu mem odo famu ben mo landini ben fondation irondel yu bangal sembungo golle bawde golle junior chegal ben denno ben dedo gal jungal na yuwi nono do kabaru deba ele radio ben kambe ardibe njitti sanne kinibe kabar mudum e kedan ko heben lalita ngare do fatango fatango magi
ley jonte didi belli di sukabe jatton jangob ikaw kebi talki mun en do formation deba radio labe alex damele horejo ikaw holliti wiide ben sukabe jottinobe kabaruji be kebi fuko hani
le deba radiophonique
deba eli radio hunde hasidna lisan zo hala hunde mamaton email hewbe totan haklaaj mabbe dum deno gila e jangira de hani sukabe lekube bawna kabar mu
de conduite un tel deba
e wi sukabe jangobe e be jowta janginobe fa buri haadi wala be jangina ma fa gasi
be drugi famu ko heewi andi hono fuf jogade kabaru deba jande jidi mu inon sanne min jaati hebi buralle bangal mudi be drugi famu ko heewi do ko wita deba e radio min andalon fi hono dum wadete e kanyadun hono jogade yibe le noddabe fa cefobe fay hunde be jabaaki e le jande jidi
andude dun de talki di ndoketende sukabe di don kebi cioggu do kabaru deba o
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Aye sakrabe njafudo hande kay kabaruji kiruji hebataake jonne tan on ba mbiston on wa sadu fum taddo bemal am 3w.tutotamin.org modno dum jamu 3320 do sede yotere meden magazine Sidio Tamani